wait, I'm gonna say some real shit, nigga. Dear Lord, the only thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah. I don't need nobody, I don't need nobody, yeah, yeah. Zijua haso kula na kulala manyanyaso funga shurudi kijijini besi nasomia kinipenda Mungu inatosha wengine atakusevu kwenye shida utamdhani rafiki wa faida kumbe moyoni anakuchukulia barira siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitatumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku ya china baba level. Mi akinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki wale wanaokwepo wakati waziki sio wanaokuja kila sikitiki. Sipendi unafiki akinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Pangia cha kuposti, misi kufollow. Shobo za kozi na kukosi, we nani follow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipondani, sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani, akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki, ananilipia kodi. Pengine na furahi ni kumpigia hodi. Akini penda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki wale wanaokwepo wakati waziki sio wanaokuja deal sikitiki. Sipendi unafiki akinipenda Mungu inatosha. No, no, no.